time mai coe, ki te katoko e, haere mai, tēnā rā koe e hoa, ka nui te koa, te kitenga ia koe.
Mauria mai te aroha, me ngā ai tua e, kia tangi hia e tato, kia ea ai ngā mate.
Haere mai, e manaki ne e, mātou ia koe, no reira kia ora. To coin a phrase, this is the day of days.
You're welcome as the sunshine, you're welcome as a key. I caught it, this is one time, we'll really have a fling.
It in mind, everything is kapai. Throughout the land, we want to shake your head.